maisha ni mdogo mdogo, maisha ni mdogo mdogo, maisha ni mdogo mdogo, maisha ni mdogo mdogo.
Zia, haraka haraka na baraka, anza kwa mwendo unaofaa na bila shaka utafanikiwa. Haraka haraka na baraka, anza kwa mwendo unaofaa na bila shaka utafanikiwa. Yeah, toka nikuwa mtoto live imekuwa ni garage, inabidi kujitolea mwanga kama jua kitombo falte. This reality ili kutokelezea, now what people say, let me give it a try. Don't wanna cry, regret you know, be just it to myself. Next time imekuwa paper, nataka recover quickly before I'm dead. Then we do too late for life and straight forward. Now to come a black, we go into a bed. Walisema bado mi mbiti, siku fa moyo. Yendelea kumungana, kutia ingredients, kao mchuzi ni. Semi ondala venye kila mzu upenda, si maganga, si manyus. Hata madha amini, ni mwambia stia jabu ya msa kabla jaona ya mola. Sababu ya mola ndo mengi, na mshukuru mola kwa kuniezeshe. Ni mwamba tuliza kitu kilete jini duniani, hata nyonyeshe. With suspense kama nza kona peri, zupa squeeze. Stance kwa strong like a monstery. It is isolated me like an infection disease called herpes. Wakitida isasi, klasi, basi kwizi. Wanankimbia zengi ya simba na swara. Hata nikonu matuko masaimara, mwezi ndanganya. Sinatami ya kuanya, niko chuo kiku. Nikichopedi kwa shafu kimaisha kutia fora. Ngalo watotongo apate lishe bora. Sinajua education, wapate lima success.
Maisha ni mdogo mdogo, maisha ni mdogo mdogo.
Mdogo mdogo,
maisha ni mdogo mdogo, maisha ni mdogo.
Haraka haraka na baraka, anza kwa mwendo unaofaa na bila shaka utafanikiwa. Haraka haraka na baraka, anza kwa mwendo unaofaa na bila shaka utafanikiwa. I came from nowhere, it's meant in somewhere. I received a call from a producer, claiming that there's power in my life. That can't rest a red day. They see life is all you make it, it's all getting paper. I don't see this paper chasing, the day I got some fucking sauce. Ain't a river, my flow, see, they fall in love like a bunch of horses. I'm from Savage, so we time that we're shambas. Until your background sees, girls will be in camper. They can't write rebels, my dream people that way. Certain tribes prefer to be better than the other. The same people underestimated me, they're not good with my name. According to my perspective, I view life in different colors. I respect you where I come from, yeah.
Maisha ni mdogo mdogo, 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 maisha ni mdogo mdogo.
Zia, haraka haraka na baraka, anza kwa mwendo unaofaa na bila shaka utafanikiwa. Haraka haraka na baraka, anza kwa mwendo unaofaa na bila shaka utafanikiwa.